Dawa mietu Nisene mifuso mune kiso Kiara mpara ba mietu Timu mengere Aha
Haina kula sadam 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 Haina kula sadam
Sakam 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 sakam
Vipi aweze na weushindo sote ni wanadamu Bara kukaza haina kulazo siwe kama sanamu Saka mikwanje home, kilimo biashara mone Bado na saka mpaka na chana tela meke home Mungu na mweka mbele, nguzo kwa wanini thamu Macho kwenye mapene, steli ya wanadamu Damu waiposi kusimama, siva mwanome kujituma Pendo kwa babo, pendo kwa mama, pendo kwa sisa loda Kwa sato speaker louder, haina kufeli we load up We load up, we load up, we load up Sikati zama, iwe masika ama kiangazi Nasaka chapa, najeza mapene ili yawe shazi Nafanya na sala, mumba mola, nipusha maradi Na hasobala, matumizi ya pesa kwa guya we safi Kwa guya we safi Kwa guya we safi
Haina kula sadam, haina kula sadam Haina kula sadam, haina kula sadam Haina kula sadam, haina kula sadam Haina kula sadam, haina kula sadam
Sakam 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 sakam
Macho makini kwa dollar Lengo kufika kinara You see me cruising thinking I'm losing Niko si mama imara We keep looking for Prada Allergic to nada Women for money We see nobody Napokuja kwenye cheddar Chaka mchaka I've been quick raka Na hizo bees Unga unga ndiyo chama Shahaso sana My dream ni Bugatti Keeping it real And I'm dropping tsunami Real like Bugatti We live in nobody Kimbiza kimbiza Hatuna habari Speeches na wasabai Na wakanga kwenye karai Wamesha data Wamesha fiata Mina watawa nishai Nasema kweli walahi Mi kwenye bitch sifai Waze ni bata mchaka mchaka Panda mori ya masai Panda mori ya masai
Panda mori ya masai nigga
Haina kula sadam 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 Haina kula sadam
Chakam 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 chakam